Mr. Speaker, the President of the United States.
Jamana tiki Joe Biden yekumata la jebado la Congress la tarata dongu la fe. Jamana chogoya kan. Geleyaw ni chinois jamana che. Okera sababu ye ka chinois jamana ka kolosili Ballon d'Or min tumbe sigala oye sariatigelaw ni Amerika jamana deon ganzan be hakili sama. Kasoro ama Ballon ni kofo kerenkerenyana Biden ya gini ka Amerika jamana deon hakili sigi. Kasoro abe ni chika ni chi chinois jamana ma. Joe Biden.
I'm committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world, but make no mistake about it.
Nechester Lendo, Kabarake Nishinwawi, Yoromina, Abseka Amerik Nafanye, Anika Dien Nafa, Ngao, Aukanafli, Inafo, Anya Jira Chugomina, Dokun Temenena, Nishinye, Anka Yerama Horea Bla Fratila, Ambina Waleke, Walasa, Kanka Jamana Lakana, Anyoke. Sibiridon, Amerika Lecheo, Pankuru Doye, Balonimpla, Siena, Atlantic Kokoji Sanfe, Caroline, Urudugwanfa, Kokoji Dala. Chinois Jamana ye Amerika Balonim Chili, Waleko Mintebe, Aniko Akera Kateme, Atanka. Républicain Doye Biden Korofo, ka sababu ke ama yamorea di balonika bi ka kon onye ka to jamana kono. Na soro ube joro gelen nini chinois jamana ka Michael Kugelman Wilson Center la. Allo fo.
So he was not taking a forceful hawkish position. He was leaving open some space.
Olasa ankute joro bata mimbeke ni wuluwe atumbeke kairo doto da wulule ye benkan kama wa tiena ni hakilina na Congress mo nutumba fe ka joro gelemba soro lutintena wasa soro aye mi fo bishuna. Risi jamana ka kele ni kera ni Ukraine o fana jira la Biden ka jamukana. Amerika ye dorome miliyar mugani wulongula ni kobla lakana temeni na Ukraine jamanana. Biden ko risi jamana tiki Vladimir Putin ka pingani min kera asan kelenye ni o kera koroboliye Amerika ye minte. Biden ka kumana.
We united NATO. We built a global coalition. We stood against Putin's aggression.
Anye faraje setigi tinitigi jekulu noye otan faranyonka. Ka diyen jekulu do sigi senka. Anjolen tora Putin ka bingani kama. Anjolen tora ni Ukraine jamana denwe. Bishu ni na an farala nyonka ntugun ni Ukraine jamana la sigi denye Amerika. Ate aka jamana dron de jira. Nga avec aka mwoka jagele ya jira. Republican doye siga siga ke sorasi demeni na Ukraine jamana na. Nga umake tumamina Republican munu tumbe o wasablon la. No oton nyemwo Kevin McCarthy na ya jira ko ube Biden ka kuma deme kosre.
I have to say, I saw a lot more support coming from the Republican side of the aisle.
Nga, kanga fo, na ye ko deme chaman were be bo Republican fanfe. No isra baye, na tumbe ke kumana Ukraine kan. Kren kren yala, ni wati nina, na ya fo ko ambe akono wati jankono. Ni efenye ko ambe Republican Party ka kosegin men. Kren kren yala, ka fo ko seke seke li ganzan. Tumbeke Ukraine jamanana. Kafara Ukraine keleka, ani kun yelema azi fana, min bolodara kabini tumaja, jamanatiki Biden beka Amerik jamanatiki do, kaftama foloke Sahara wuruduguan fanfe, kabini sa bafla onitan durula.